sali sabaswati msaunse au mganda
mganda sali ni mganda
sauti bora yule
mganda
wewe mbona mbishi
sauti ni mganda
napiga ndomo wewe haya
kilichonishawishi ni wigi lako na makeup zako wazazi wangu wanakuogopa sana kwa hiyo sura yako sura yako mie shole ijanivutia
kama jadu
ukiongea kiingereza unakipatia kunipata DM na nina ukome na kama namba usome ifike mikoni kama dume
wanapojiweka
basi yashike jembe ya karime mapenzi mazuri
utakuja kupakiza watu hizo
kugombana Tupeni ushauri Usanitwa chikutongo sana Miss Friendship Kae masepetu Wala mijito Mitamo betu Langi nyosi Elizabeth Mariko Asiwe mrembo Ila we mcharuko
Anashoboka
opa, na muogopa na mituzi
Yele, wiyo yesu na mali yao kwa sifo Haupo vipi, haupo vipi, misi na sima ukweli Misi miogopi mtu mnye sima ukweli, nchokosu na sima ukweli Naendelea sasa
Samarandia na nitaka
Utarizwa
Tunda na nitaka Diva na nitaka Nula na nitaka
Kubalia
na
chula we
Jokete na nitaka Ambalulu na nitaka
Aishana na yo
Shamsakodi ananitaka
Kini mapenzi na mjua ye?
Mange kimambi ananitaka
Haa mange
Kiboko ya tuengi Tanzania Miss Friendship Kae masepetu Wala mijito Misamo betu Langi nyosi Elizabeth Mariko Asiwe mrembo Ila we mcharuko Miss Friendship Masepetu Wala mijito Misamo betu Langi nyosi Elizabeth Mariko Asiwe mrembo Ila we mcharuko